Nipenda mbaka mwisho labda tutenganishe Maulana. Sindio wewe? Yesemo tani penda mbaka mwisho labda tutenganishe labana. Sindio wewe? Yesemo tani penda mbaka mwisho labda tutenganishe Maulana. Sindio wewe? Yesemo tani penda mbaka mwisho labda tutenganishe labana. Sijajua wapi lipokosea au ulipanga tukunionea. Wapi nilipokosea, wapo ndonde mwenza kambine nyongea. Sijajua, wapi nilipokosea, au ulipanga kukunionea. Wapi nilipokosea, wapo ndonde mwenza kambine nyongea. Mwenza silali moyo ote wa usungu, silali adini pateche uchungu. Mwenza silali moyo ote wa usungu, silali adini pate cha uchungu. Mzo silali, silali, yeah. Mzo silali moyo wote wa usungu, silali adini pate cha uchungu. Mzo silali moyo wote wa usungu, silali adini pate cha uchungu. Mzo silali, silali, yeah. Silali, silali, yeah.
Ila bora unambia,
yeah. Mwame ni choka, ni jiandae, jiandae, yeah.
Bora unambia,
mapema unambia.
Ila bora unambia,
mwame
ni choka, ni jiandae,
jiandae, yeah.
Bora unambia,
mapema unambia.
Nilikuta barua, anasema amechoka, ameondoka, eti ameshindwa kuvumilia. Barua, anasema anaondoka, amechoka, kila siku kula ugali bamia. Mwenzo silali moyo wote wa usungu, silali hadi nipate cha uchungu. Mwenzo silali moyo wote wa usungu, silali hadi nipate cha uchungu. Mwenzo silali, silali, yeah.
Ila bora unambia,
yeah. Mwame ni choka, ni jiandae, jiandae, yeah.
Bora unambia,
mapema, mapema ungenambia.
Ila bora unambia,
mwame ni choka, ni jiandae, jiandae.
Genius music.